Sobye gatalabanga ko ensonda ze kulune wansi musozi byesila wozanga ko umanyi buli chimu nebibye wala umanyi nebyendo woza muchama emisana nechilo. What you would